Zabbuli ey'omusanvu. Ayi Mukama Katonda wange, neesiga ggwe, ondokola eri abo bonna abangoba, omponye, aleme okutaagula emmeeme yange ng'empologoma, okugitaagulataagula nga tewali anamponya. Ayi Mukama Katonda wange, obanga nakola bwentyo, obanga obutali butuukirivu buli mu mikono gyange, obanga namuwala n'obubi eyalina emirembe gye ndi, nedda naye nawonye eyali omulabe wange obwereere. Ankyawa ayigganye emmeeme yange agituukeko, anninyirire obulamu bwange wansi mu ttaka, asse ekitiibwa kyange mu nfuufu. Golokoka, ayi Mukama, mu busungu bwo, weesimbe ku bukambwe obw'abalabe bange, era onzuukukire, walagira omusango. Era ekkuŋŋaaniro ery'amawanga likwetooloole, okomewo waggulu okubafuga. Mukama aweereza omusango amawanga, osale omusango gwange, ayi Mukama, olw'obutuukirivu bwange n'amazima gange agali mu nze. Singa obubi obw'ababi buweddewo, naye abatuukirivu gw'obanyweze, kubanga Katonda ow'obutuukirivu ageza emitima n'emmeeme. Engabo yange eri ne Katonda, alokola abalina omutima ogw'amazima. Katonda ye musazi w'emisango omutuukirivu, era ye Katonda alina obusungu buli lunaku. Omuntu bw'atakyuka, aliwagala ekitala kye, aleeza omutego gwe, aguteeseteese. Era amuteekeddeteekedde ebintu ebitta, emisaale gye agiteekako omuliro. Laba, alina olubuto olw'obubi, weewaawo eggwako lye ery'ettima, era azadde obulimba. Yakola obunnya, yabusima, era agudde mu lusalosalo lwe yakola. Ettima lye liriddira ku mutwe gwe ye, n'ekyejo kye kirituuka ku bwezinge bwe. Neebazanga Mukama olw'obutuukirivu bwe, n'ayimbanga okutendereza erinnya lya Mukama ali waggulu ennyo.